mukama yangu wakaba sanise ensine we kugana ngoli na katonda yonabya mpewo wiraba yesu bamugana na yamaliriza yikabaka kati mukwano womula wabadde n'entalo mutima muleka kulwanire entalo zaffe yazisobola nze mmanyi mukama talireka babe maziga ensonga lwaki yajja nakuwa obulobozi oyajjawo ebifume bana bayota n'abawa amazzi abayala n'abawa emmere essanyu lyakuleetera terikoma abalabe bo bangi naye abali ku lulwo bangi okusukka olinga bikooye naye tobitambuka maasobola nnyo yadde nse kuganye ekyo tekijje mukama ku nnuyiro falaawo yalina amagaali mangi naye gonna mukama yagamalawo ono yali mwana wa malaaya yefusa mu kika ekinene banne bamugoba abasegulire ndowooza baamulabanga kikolimo nadduka olubabu teyayomba obokulwana mpaka mu bantu bali abatagasa abanyomebwa kyemmanyi ekikulu yali musajja mulwanyi ng'era ayina katonda kale nga tagigumira laba lumu bwe wagwawo olutalo mubali atabamugoba ebintu bya mukama bikutabula laba tebaddukira ye abalwanire eyalina ekifume ndowooza n'abatunga bamusooza nga talina awolereza yamaliriza yabafuga bonna abalabe bo bangi naye abali ku lulwo bangi okusukka olinga bikooye naye tobitambuka maasobola nnyo yadde nse kuganye ekyo tekijje mukama ku nnuyiro falaawo yalina amagaali mangi naye gonna mukama yagamalawo nakasozi namulaba era mumanyi ewaabwe bamugoba lwakulogoka anji namuwerekeza akabazi ng'era bw'omanyi omusota tebikwatagana n'amafuta nessenga we yali amuyunye naye namusibira kamukooye bambi mu kaseera ako yakwata ekkubo nagamba mukama byonna gyotwala twala nayitanga mukama emisana n'ekiro munaku ennene yesu n'asembera yawulira namugamba mbuulira ebizibu byo yesu n'amukyusiza oluyimba namugamba nze ndi ku lulwo ne batoobera abawa obulobozi tebakyasaala abasinza yesu mwana wange abalabe bo bangi naye abali ku lulwo bangi okusukka olinga bikooye naye tobitambuka asobola nnyo yadde nse kuganye ekyo tekijje mukama tekimugyawo yesu yalina amagaali mangi naye gonna mukama yagamalawo yesu oyo abalabe bo bangi naye abali ku lulwo bangi okusukka bikoye naye tobitambuka asobola asobola yadde nse kuganye ekyo tekijje mukama ku lulwiro falaawo yalina amagaali mangi naye gonna mukama